This must be what me call love, baby. Mtoto umepita bila debe, kabebi unibebe. This must be ni wako weni wangu mtani gere. Inshala iwe milele ukinipa mapenzi tele dele. Na pale bimbani si mini pele mabao tele. I'm taking you higher nami, michezo nilibitaya mami. Aya mami tuende, ni familia tujenge. King yupo kwenye mudi staki kuacha wende. Sidengele mbaya, weni elekeze tu. Yeah. Wanasema ulipitia mengi, nimepitia mengi, tutapitia mengi. The black of the berry, the sweeter the trees, huh? The black of the berry, the sweeter the trees, baby. The black of the berry, the sweeter the trees, right?
Close, kiss you when all words are lost. Love you even.